ɓuri hewde ɗiɗo ñawuji takkaɗi ɗi yo worɓe baliki en. Yo holtiri Khalifa Keita joko hera jo gollirde hunde cellal leydi ndi o kitterol wiide sifa jogola ñawuji nawani jaati kabar muɗum
sur les 12 cas ya
leyɓe sappo ɗiɗon ɓe go ñaw mata mumen goto mabɓe ana fota duuɓi sappo nayyi, sappo e goo keddanɓe goto e mumen fo ana ɓuuri duuɓi nogay. Rewɓe jeyon e worɓe jeɗɗon wonko go ñaw mata muɗum mbeɗa jewtere homo fo tinno walde hakkille muɗum saabu meɗe wonde fiide dabriji hono no go ñaw faddirte ɗum saabi watti fo so go ñaw matam neɗɗo goto fo mbeɗa
andini
cawiɓe oɗo ñaw o na tawre sifaji kewɗi tagumasaji kamɓe dogotoroɓe holtiwide oɗo ñaw bonɗo hana fe yeɓede. Keɗɗenna docteur Charles Dara o infectiologue to l'hôpital du Mali.
C'est une maladie
o ñaw yo ɓuuɓal tan won ɗon watti moɓe wattidde sanne ga watti a tawan ɗum wala ñaw tiɗɗo sanne ɗum wadda fowere wulade calɗi fotta jokkule nanal muɗum. So ñaw ngu nang yimɓe jogaɓe jaati a tan ɓeɗe wawa tampude fa seme mɓe timma soni ɓe ñawnaka ley mi wawa natta saaɓe mbaraɓe gaali watti joni go ñaw ana wawi ñawna le cuɗ doctoraji meɗen fo ga wala hono ñaw ebola o noon saabu nawaɗo fo kañum pengu dar e musaka ñawnugol muɗum
hono foof oɗo ñaw o raɓoto dogotoro hoki taƴol wiide ñaw o raɓatako o ɓeydi wiide oɗo ñaw o na nande ko hoyfi kanoon tielaji kewɗi cawi e kabar muɗum.
La transmission elle est
o ñaw ana heeɓe caggal son ɓooɗi e nandal muɗum ngati bani adama ga son wala ɗum ñaw ngu wawa weltade neɗɗo fo fees on ɓattodiri. O ñaw ana tiiɗi seeɗan son heɓaka ñawna le watti muɗum ga dabiri ana fiya mbaɗu fotiri fo neɗɗo fo mo o ñaw nangi ana wawi ñawnede
dans les formes avec choc septique
hono foof oɗo ñaw o jogorto. Keɗɗana fande docteur Charles Dara gollowo to l'hôpital du Mali.
Du moment où le moustique
watti fo so ɓooɗi ngati tommonte ana wawi hewtinede neɗɗo o ñaw de joomum ana wawi madde nawalla on caggan baɗɗi jeɗɗi jogaɓe ɗum ana wawi yewde fa hono baɗɗo sappo nayyi soɓe mata o ñaw e calɗi mumen. Sorgo o ñaw ana wawi ɓooyde seeɗan soni o yettike yottande saabi so ñaw o nangi tommode watti hono jonte tati heɓaka ñawna ɗum wawi tiɗde
il faut compter en moyenne 3 semaines.
Yalla ɓoytude farati kewal oɗo ñaw o dogotoren ɓe holtiwide ɗat dabreji ɗi yo wonande goto foof ɓe mbisi yo pati fay goto soro hoore muɗum saabi ɗum wawi sambidde sattere ñaw o. Keɗɗena docteur Bakary Sayon Keita kanko dundo o infectiologue to gollirde INSP.
Chacun de nous c'est de dormir sous
meɗe tewtere homo fo tinno lelo le arkileji suwaɗi ɗona nato saabe jamare daɗa sarre o ñaw caggal muɗum ɓe watta haqqille kasin e nokkutuɓe jotto saabu nokkuji men ko heewi hannden a tawanto ñamarde hono piɗeŋaji e nandal muɗum ɗur ana saabimbina wadde tuuni le watti ndungu joni jeyanji bonɗiɗo ana heewi nokkuji jogaji ɗur jaama tinno woɗo ɗum pati jooɗo ɓatta goɗɗen nokkuji ɗum ana wawi hewtude joomum o ñaw. Meɗe tewtere homo fo tinno pati wiya sawran hoore muɗum so go ñaw matam e muɗum joomum fiyat dabri tan yotto cuɗɗi dogotoroje heɓana ñawnirde
santé pour une meilleure prise en charge.
Lamukoɓeɓe na darda jamare nde teddinde kala ko hollita eɓe darda ɗum yimɓe nodda numéro 36061 yalla hompitinde kala wattu soɓe cikkiti neɗɗo goto tawrede oɗo ñaw o nokkuji mabɓe.